Mlima.
Do we have a break for a second, do you think? Actually, it's very good wind and baby noise, so we can go on. It'd be good. So let's do a second one again. Is that right? I think so.
Shingo.
Kutia.
Should I try for that other version there? Bado kuja. Kamakitu bado kuja. Muma. Mumo ni kwa Kiswahili ni mumo ya ni nusu. Muma ni nusu.
Muma
ya ni nusu.
Mumo.
Mumo. Mumo. Mumo.
Mumo. Mumo. Mumo.
Mumo. Mumo.
Mamoy.
Pala Kinra.
Akisha.
Uncle.
Can you hear that again?
Upinde wa mvua.
Katakanoa.
Katakanoa.
Kifaru. Kagate.
Kagate.
Jue.
Hang up.
Mfupi.
Tutsay.
Na ndani ya hiyo tumbo ni kama kamba ile ndefu.
Kamba pi.
Kono.
Ngalaka.
Ekwa mzizi ya kula.
Ekwa.
Bandana.
Bukhe.
Kisiki ya mashina, papa. Kama umekata mti na pare pa kubaki.
Papa.
Joshua.
Gatsi.
Ko.
Quack.
Coupe.
Kukata.
Dunkley.